la dejguri de America. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sana
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Itariki 20 z'ukwezi kwa kane wari perezida wa Chad Idriss Deby Itno igisirikare cyo muri icyo gihugu cyatangaje ko yakomerekeye ku rugamba ayoboye ingabo yari abereye umugaba w'ikirenga mu ntambara zirwana n'inyeshyamba yitabye Imana akimara gutorerwa indi manda nyuma y'imyaka irenga 30 yari amaze ku butegetsi. Icyo gihe inama nkuru ya gisirikare muri icyo gihugu yahise itora umuhungu we Mahmoud w'imyaka 37 ngo ayobora ubutegetsi bwa gisirikare bw'inzibacyuho buzamara amezi 18 hakabaho amatora y'umukuru w'igihugu. Gusa icyo gikorwa nticyavuzweho rumwe, abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Chad ndetse n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi barwanyije icyo gikorwa. Inyeshyamba zatangaje ko zigiye gufumyamo zigafata umurwa mukuru N'Djamena mu nzira inyuze mu ntambara, dore ko ubutegetsi bwari bwanavuze ko nta biganiro bushobora kugirana nazo. Uko ni nako abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere mu gihugu basaba ko ubutegetsi bukurwa mu maboko y'igisirikare bugahabwa abasivili. Mu cyumweru gishize bahamagaje imyigaragambyo mu murwa mukuru basaba igisirikare kurekura ubutegetsi bukajya mu maboko y'abasivili. Dutegura iki kiganiro umubare w'abari bamaze kugwa mu bushyamirane hagati y'abigaragambya n'abashinzwe umutekano wari umaze kugera ku bantu 10 mu gihe abarenga 32 bamaze gukomerekeramo abandi 12 bagatabwa muri yombi nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Kuva icyo gihe nta munsi w'ubusa abaturage batagaragaza ko badashaka ubuyobozi bushya bwa gisirikare bw'icyo gihugu. Ese ibi bintu biragana he muri iki gihugu? Ibibera muri Chad bifite ngaruka ki ku bihugu bya Afurika, haba ku rwego rwa politiki, ubukungu cyangwa rurebana n'amahoro n'umutekano? Kuki iki gihugu cyakunze kurangwa mu ihirikwa ry'ubutegetsi rya hato na hato cyangwa imvururu mu ihererekanwa ryabwo? Ibibazo n'ibindi turi buganireho nibyo byatumye muri isanga ibatumirira impuguke mu by'umutekano na politiki y'ubanyi n'amahanga ndetse n'impuguke mu bya gisirikare n'umutekano. Turi kumwe na Professor Kananura wigisha muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa, ukaba uri impuguke mu by'umutekano na politiki y'ubanyi n'amahanga. Professor Paul Kananura, ikaze mu kiganiro muri isanga nanone.
Muraho neza Mutagoma, ndabashimira kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Ndashimira na General Habyarimana duhuriyemo nk'abasuhuza abatwumva ndetse n'abazatwumva. Murakoze.
Yewe, umaze kubivuga rero, turi kumwe kandi na General Bem Emmanuel Habyarimana, impuguke mu bya gisirikare n'umutekano. General Habyarimana wabaye umuyobozi igihe kirekire mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ndetse uba na minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu, ubukaba ukomeje gukurikiranira hafi ibyo muri urwo rwego bibera hirya no hino ku isi. Ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane umunyamakuru Mutagumno. Ndagushuhuje kandi shuhuje na Professeur Kananura, turi buze gusangira ijambo muri iki kiganiro. Shuhuje n'abumva iyi radio bose aho bari n'abazayumva mu gihe kizaza. Murakoze cyane.
Turebe ibyerekeye urupfu rwa Perezida Idriss Deby. bavuga ko yaguye ku rugamba arwana n'inyeshyamba. Ibyo bintu bitera kwibaza ukuntu Perezida wa Repubulika, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu, ajya kuyobora urugamba izindi nzego zose z'ingabo zihari. Ibyo bintu birasanzwe, General Habyarimana?
Umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora kuja ku rugamba ndetse akagira n'icyo avugaho, ariko uko arujaho ntabwo ari nk'uko umusirikare uyobora ingabo cyangwa undi musirikare uri ku rugamba arujaho. Arujaho ku buryo buteguwe, ku buryo udasubirwaho, k'umutekano we uba urinzwe ku buryo bukomeye. Ntabwo byumvikana rero ukuntu yajeyo kumva ngo yapfiriye ku rugamba. Ntabwo aba ari mu bambere basirikare ba mbere barwana, ntabwo ari mu abofisiye bayobora amakompanyi n'amabatayo, yewe n'amabrigade, yewe n'amadivisiyo. Ubu rero ajeyo nk'umugaba mukuru w'ikirenga, akaja ahantu hateguwe aho akurikirana iby'urugamba, hanyuma noneho agatanga n'amabwiriza iyo bibaye ngombwa. Kandi ntahorayo, ajeyo igihe kimwe agiye kureba uko bigenda, akamarayo nk'umunsi ubundi agasubira mu kandi kazi ke ka buri munsi. Rero ntabwo byumvikana ukuntu agenda ukumva ngo yaguye ku rugamba, kandi nyamara ba shefu de tamajoro baba bahari, abategeka ibice by'ingabo, imitwe y'ingabo za divisiyo, za brigade, za batayono baba bahari. Ntabwo rero we byakumvikana ukuntu yaba yapfiriye kuri aho icyo bita ligne de front. Byumvikana si ngombwa ko n'umusirikare, kandi iyo ari umusirikare nawe igihugu kiba kimukomeyeho ko ni nk'idarapo ry'igihugu, kuko ubundi bivugwa bigaragara yuko mu makubitiro apfuye igihugu kiba gicitse umugongo. Icyo gituma rero bagomba kumurinda ku buryo bushoboka bwose. Ntabwo rero ariwe ugomba kugenda ngo apfe umunsi wa mbere, cyane cyane yishwe n'inyeshyamba. Ntabwo byumvikana ngo hari ikibazo, turakomeza tubiganire.
Ndibuka ko itangazamakuru ryavuze ko ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ambasade z'Abongereza zari zatanze imbuzi. Amakuru avuga ko umurwa mukuru N'Djamena ushobora guterwa n'inyeshyamba. Nanone ibyo biratera kwibaza, umuntu akibaza ati se mu buryo bwa strategi ya gisirikare twavuga ko kuba yaragiye ku rugamba gutyo yishoye yari asanzwe afite ayo makuru?
Urakoze nanone kumbaza icyo kibazo. Ubundi umutekano w'igihugu nicyo gituma avuga ko ari umugaba w'ikirenga w'ingabo. Kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo ni ukuvuga ko aba afite uburyo buhagije bwo kumenya ibyerekeranye n'umutekano w'igihugu cye. Donc byo mu gifaransa bitwa les renseignements, aba bifite ku buryo buhagije. Si ngombwa ko bibwirwa n'abanyamerika cyangwa n'abandi abo ari bo bose, agomba kuba bifite ku buryo bwuzuye buri gihe igiye ku kindi munota ku wundi, kuko afite ababishinzwe, abazi ko bafite ubushobozi buhagije, ari mu bumenyi, ari mu bikoresho n'ibindi byose. Ubwo rero ntabwo byakumvikana aho batera hariho hose, baza gutera muri murwa mukuru, batera nk'ari abaturutse ku mupaka wa Niger, aho baturuka hose we abafite abasesenguye bazi neza umwanzi azaturuka, bafite ibijyanye n'umwanzi byose. Icyo gituma rero agomba gufata ibyemezo bihagije byo kurinda umukuru w'igihugu. Kabone niyo waba wateye umurwa mukuru, umurwa mukuru ntabwo kandi ntibyagaragaye ko bawuteye ngo bawuhungabanye ku buryo bavutse na perezida bamwiciyemo, no kugeza amagingo yawo baba barateganya gutera umurwa mukuru w'igihugu. Ndabiriya kandi byabereye hariya mu majyaruguru muri za Kanem. Ibyo byose byabaye ntabwo bisobanura ukuntu umukuru w'igihugu yapfa bakavuga ko yapfiriye ku rugamba kuri front.
Professor Paul Kananura, urebye ukuntu Chad yubatse mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bw'ubutegetsi, cyane ko umuhungu wa Idriss Deby ubwe ari we wari ukuriye abarinda perezida wa Repubulika ari we se, ubona byari ibintu bishoboka ko haboneka icyuho ku buryo ubuzima bwe bwajya mu kaga kabone n'ubwo yaba ari ku rugerero?
Murakoze cyane. Nkeka yuko bitashobokaga, ariko byarabaye n'ubwo byatunguranye. Icyo nshobora kuvuga ni uko Marshal Idriss Deby yari indwanyi, yajaga ku rugamba igihe cyose aho rukomeye, yewe akajya n'imbere. Kuko buriya muri Chad bafite uburyo ubundi, yenda ubu byarahindutse, bafite uburyo bwo kurwana butandukanye n'ubw'ahandi. Hari n'igihe babanza gutumanaho bagahurira ahantu muri dezeri, bakarasana ubwo barangiza bakagenda ibyo nero nawe igihe cyose cyane cyane akiri umusore nubwo yari perezida yahoraga bikora EDAER yigeze no kuvuga yuko ari we perezida wa mbere wenyine ku isi ujya ku rugamba kandi agahangana n'inyeshyamba igihe cyose rero yerekanaga ubuhanga n'ubuhangange ku rugamba ariko muri kiriya gitero amakuru dufite ni uko atari inyeshyamba zamwishe ahubwo yishwe n'umwe mu bamurindaga kubera ibibazo biri mu muryango wabo no mu bwoko bwabo byo bari gupfa byinshi cyane kandi bishingiye no kuri iriya manda cyane cyane no kuri iriya manda ya gatandatu yiyongeje ibyo rero nibyo bituma n'igihe yapfiriye burya kitavugwa neza itakora ibyo aribyo byose yapfuye ari ku rugamba ariko ntabwo yishwe n'inyeshyamba kuko aho yari ari ni mu birometero bigeze kuri 50 ukurikije aho barwaniraga urumva ko ibyo bidashoboka yuko hagira uwabaca mu cyuho ngo amugereho icya kabiri ni uko bamurashe mu mugongo ndetse n'inyuma mu irugu hejuru y'irugu ibyo nabyo byerekana yuko yaba ari abantu bahanganye ku rugamba bari bumurasenda n'imbere icya gatatu niko yapfanye n'abandi basirikari bakuru benshi barimo abajenerali n'abakoloneli bageze barenze 10 abandi bakanakomereka ariko abo bakomerekeye mu rufaya mu kurasana urufaya kwababarinze icyo gihe amaze kwitaba Imana niko bamaze kumurasa kandi ngo yahise yitaba Imana ahubwo tugarutse no kuri ya tariki bavuze ibyo ari byose yagiye ku rugamba ku itariki ya 17 ku itariki ya 18 nijoro atumiza abasirikari bakuru b'ingabo kugira ngo baze kuganira nawe iby'urugamba ari naho haje kuzamo icyo kibazo Imana irangiye cyo kurasana nyuma yaho bikabaviramo abenshi gupfa bamwegereye bavuga ko yapfuye kuri iyo tariki ya 18 nubwo byatangajwe ku itariki ya 20
bivuze ko ashobora kuba yaragiranye nabo kutumvikana muri ibyo biganiro wenda akaba ariho haba haravuye ikibazo
ntabwo ari ibyo biganiro kiriya kibazo cyatangiye ku itariki ya 28 ubwo mubyara we wigeze nawe kubinyeshyamba nyuma bakaza kumvikana witwa Yaya Diru yaje muri Njamena ashaka kwiyamamaza hari hasigaye iminsi ine ngo batange za kandidature mu kigo kibishinzwe none hageze muri capitale ariko hakaba hari ikibazo cy'uko ngatitabije ubutabera kandi ngira ngo president ntiyashaka ko hagira undi muntu uwo mu muryango we no mu bwoko bwe wakiyamamaza kuko icyo gihe byari ukubacamo ibice none baza gufata icyemezo cy'uko bajya kumufata kuko yanze kwitaba ubutabera muri uko kushaka rero kuza kumufata byaviriyemo yuko abantu be n'abaje kumufata baza kurasana haza gupfiramo nyina urumva uwo nyina ni nyina wabo wa Idrissi Deby ibyo rero kuko hariya muri Chad abasirikari benshi cyane cyane bakuru nabo mu muryango umwe bakaba n'abandi babegereye bakaba ari abo mu bwoko bumwe urumva byaje guteramo ikibazo mu ngabo mu bamurinda nuko rero kuryana mu muryango kuzana mu mwiryane no kutumvikana byamuviriye mu rupfu ngira ngo uwamurashe ntabwo ari uko batumvikanye muri iyo nama ahubwo ngira byari uburyo bwo kwihorera
nkurikije ukuntu ubivuze nk'umuntu rwose ufite amakuru mpamo umuntu yagira amatsiko akibaza ati se ibyo ni ibintu abantu bazi byakizwa ahagaragara cyangwa ufite uburyo bwihariye wowe wabimenye
bizi mwikambere nkabimenya nk'uko abandi bose bari kubikurikirana kandi tuganira n'abantu benshi baba bari mu butegetsi bwabo bwa gisirikari n'ubwa gisivili
mukanya turajya kwa General Habyarimana ariko ugifite mikro urebye amateka ya Chad kuva mu mwaka w'1883 na za 83 kugeza mu gihe cy'ubukoroni bw'abafaransa ndetse na nyuma yaho Chadi maze kubona ubwigenge yaranzwe n'imvururu haba mu gusimburana ku butegetsi haba kotse igitutu ababufite haba imitwe yabitwaje ibirwanisho ituruka mu bihugu bihanye imbibe na Chadi ibyo bintu byose biterwa n'iki Professor Paul Kananura
ibyo bintu biterwa no n'ubuyobozi bubi no gushaka kwiharira ibyiza by'igihugu no guheza abandi ubifashe muri rusange nka buriya abayisilamu yego ni benshi ariko baryamiye abakirisitu aho ni muri rusange noneho ubu ngubu Perezida Idriss Deby ni wari umazeho igihe kirekire ni wari uyoboye igihe kirekire imyaka 30 ibyari byarigezeho muri Chade ariko muri Chade kuyobora bishingira ku bintu bibiri ni igisirikari n'ubwoko bukurwanirira buriya Idriss Deby ari mu bwoko bw'abazagawa ubu ni bwo buyobora kuva yajyaho igisirikare nibwo buyobora igisivili ku buryo ako gatsiko inzego z'umutima w'igihugu nibigo bigenga umutima w'igihugu nka 30 biyoborwa n'abantu bo mu muryango we nabo mu rako gace basangiye ubwoko ibyo rero nibyo bituma igihe cyose habaho abandi barakara bagakora iyo mitwe yo gutera igihugu bagakora bakabinyeshyamba kandi noneho n'ikindi gitangaje nuko habaho n'inyeshyamba nk'uko ndabivugaga no muri iyo miryango y'ubwayo uwo nguwo ya Yadiro ni mubyara wa perezida witabye Imana akaba ari nayo mpamvu biba bikomeye bamaze kumvikana yaraje mugira ministri amaze kumugira ministri igihe cy'aviriyeho akaba umujyanama we aho ngaho mu biro bya perezida wa repubulika bakora imirimo yindi inyuranye ku buryo mu minsi yashize yari yamugize n'ambasaderi muri uriya muryango wa SEMAC w'ibihugu byo muri Afrika yo hagati bihuje ubukungu n'ifaranga rimwe ry'amasefu ye wabivuye hejo bundi muri uyu mwaka ushize wa 2020 nibwo avuye kuri uwo mwanya wa ambasaderi ariko kuko yaratangiye gusa n'ushaka kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika nibwo rero atangiye kujya avuga bimwe na bimwe cyane cyane avuga umudamu w'umukuru w'igihugu uko hari amafaranga yanyereje ari n'ibyo ngibyo bamutumiriye mu bucamanza akaje yanga kwitaba ubwo rero yari yaje muri uku kwezi kwa kabiri gushira kugira ngo atange kandidatire kuko niho habaye ibyo byago byateye umwiryane mu muryango ndetse no muri ubwo bwoko bwabo kaba binaviriyemo urupfu perezida Idriss Deby ariko umuntu akaba yakibaza gusa nk'utubazo tubiri ese nuwo mwiryane gusa umuhitanye cyangwa hari n'ikindi inyuma ukundi kuboko kutazwi cyangwa se nako gushobora kuba guhari cyane cyane kaba basaza bamaze igihe bayobora bari batangiye kugira imyitwarire idasobanutse ndashaka kuvuga haba mu bihugu byabo haba no muri bambatsi bihugu ku buryo atari uwa mbere n'abandi bazabikiza mu minsi iri imbere
aho turaza kuhagaruka mukanya ariko tukiri no kuri icyo kibazo ubufaransa bwahise bugaragaza rwose ko ubushyigikiye Chad ndetse perezida w'ubufaransa ajya gushyingura nyakwigendera ndetse baranabitangaje bavuga ko bashyigikiye ubutegetsi bwa gisirikare muri icyo gihugu kuba igihugu cy'igihangange nk'ubufaransa kigaragaza ko gishyigikiye leta y'inzibacyuho ya gisirikare ubundi bisobanura iki ku gisirikare cy'igihugu General Habyarimana
ngo nagira ngo maze ngire utuntu tubiri mvuga ku byo Professeur Kananura yavuze yavuze byose nibyo rwose nanye turabifatanyije biriya by'umwiryane mu miryango ibiki byose ariko nagira ngo ngaruke ku kantu kari akantu k'ubuhangange yavuze kuri Perezida Idriss Deby avuga ati yari umuntu w'umurwanyi w'igihangange ukaze cyane ngira ngo mbivuge ko njyewe mbibona mu bundi buryo ni uburyo iyo bukunze kugaragara mu bihugu byacu bya Afurika aho umuyobozi aba ashaka buri gihe kwiyitiranya n'igihugu na leta y'igihugu agashaka kugira ngo abe ari we wenyine ugaragara kandi bavuge ko ari wenyine ushoboye kurengera igihugu cyangwa se ari ukwiye wenyine kugira ngo adahari ko kitabaho icyo kintu rero ni ikintu kibi kigera naho umuperezida w'igihugu tuvuge ko noneho yagiye no ku rugamba akahapfira. Ese byari ngombwa ko aje gupfira ku rugamba cyangwa se icyatumye cyo nuko nigeze kumva hari abanyamakuru bavuga cyangwa abashakashatsi bavuga bati abasirikare be ntibari bagishaka ku Rwanda. Ibyo bikagaruka wenda mu byo mugenzi wanjye profesere yavugaga ati imiryane hagati y'imiryango iyo abasirikare batagishoboye badashaka ku Rwanda ruvuga ko hari ikibazo gikomeye kiba cyaragombye kuba cyarakemuwe. Kandi icyo kibazo kuba kitarakemuwe icyo gihe twabyita ko ari ubushobozi buke uwo mukuru w'igihugu ushaka gusimbura gufata umwanya w'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu aho kugira ngo we abe nk'umuntu yumve ko ari umwe mu bandi. Ubwo rero icyo kintu kigomba kumvikana ko bitumvikana ukuntu iyo perezida atagiye ku rugamba kujyaho inshuro nyinshi cyangwa inshuro zose igihe cyose ntabwo bisobanura yuko afite uburyo strategique na plan opérationnel zatuma arengera igihugu. Ahubwo abashaka ko icya mbere ni ukuvuga ko abatumva menace uko ingana cyangwa se ngo ayikurikirane amenye uko imeze akore plan opérationnel nyazo ku buryo abashinzwe kurwana barwana bakurikije izo plan. Icyo rero ni icyuho gikomeye mu mirindire y'ubusugire n'igihugu. Ibyo byose usanga muri Afurika bibusa. Icyo ni cyo nagira ngo mvugeho gatoya. Bo hari ikindi mubaje muvuga ku ntambara z'urudaca ariko uko yasobanuye cyane cyane impamvu z'imbere mu gihugu ndetse mu kanya arangiza yakomuje yuko impamvu zituma intambara ziba zidaterwa gusa n'ibyo mu gihugu imbere. Ziterwa ahanini n'abantu bashaka kwinjira gukontrola icyo gihugu cyane cyane gukontrola ubukungu bwacyo nabyo bikomoje. Urareba rero icya gatatu naho cyadiri cyadurawo nikikijwe na Libya, ikikijwe na Sudani, ikikijwe epfo ari Centrafrica yo wenda tuvuge ariko nayo nziko nta mutekano uhora ubayo. Hirya hari Cameroon, hari Nigeria, hari na Niger. Ibyo bihugu ni ibihugu bakunze kuvugamo ngo bajihadiste ngo terorisme iki byose. Ni ukureba iyo environnement ikikije Chad ibishaka iki, ni bande batuma ibityo, ni bande batuma haraba akaduruvayo muri Libya, ni bande batuma harabaye akaduruvayo muri Sudani kugera naho icikamo ibice bibiri, ni bande batuma haba akaduruvayo hariya muri Saheli hose aho rinavugaga Nigeria, Niger, Cameroon na za Mali ziri hirya hose. Abo ngabo ndakeka ko ubushakashatsi bwerekana ko aribo ahanini batuma intambara z'urudaca zihoraho muri kariya karere harimo na Chad. Ikindi rero gikomeye ubwo profesori aribuze kubisobanura neza kuko abizi ibijyanye n'ubukungu, ibira by'ubukungu ariya ma peteroli atangiye kugaragarayo n'izindi n'ibindi n'ubundi bukungu bwo mu butaka nabwo bugomba kuba buri mu mpamvu zituma intambara noneho zikomeje gukaza umurego. Naho ubundi ibyo yavuze byamwijyane byatuma perezida bamwica ndetse akicwa n'abari hamwe nawe, ibyo ni byo. Hanyuma rero sinzi neza wasubira mu kibazo warumbajije kugira ngo yumve neza
ubutumwa bitanga kubona perezida w'Ubufaransa ariwe mu perezida wenyine w'ibihugu by'ibihangange uzi gushyingura perezida Idriss Deby.
Ibyo ni ikibazo gikomeye gishaka umwanya munini kugira ngo gisobanuke. Nahoze mvuga ukuntu intambara yabaye muri Libya bakayishwanyaguza ikabakuriya, uzi ko Ubufaransa bwagizemo uruhare runini n'ubwo intambara yakozwe mu izina rya OTAN. Uzi ko hari n'abandi bari bafitemo uruhare rukomeye nka bira bihugu bindi by'ibihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bifuzaga ko Libya idakomeza gukomera kubera imitungo yayo no kubera za vision uriya bakomeje kwita dictateur umuntu mubi Kadhafi, kubera ko yaratangiye kuvuga ati Afrika nigire satellite zayo, Afrika nigire amabanki yayo, Afrika nigire ubwigenge bushotse mu bukungu yewe ndetse no mu mutekano. Ubwo rero nicyo cyatumye bamukuraho. Ndakeka ko tugarutse no muri biriya byo muri Chad numvise amadiskuru ya uriya president Idriss Deby amaze iminsi avuga cyane cyane mu gihe cy'amatora cyo kwiyamamaza. Avuga ati abantu batera akaduruvayo hano ni bande, tugomba gukora iki kugira ngo tubarwanye duhangane nabo. Yarabisobanuye mu madiskuru ye ndetse hari nawe yageze aravuga ati ibingibi ndi kuvuga noneho bishobora kuba ari ikimenyetso ari kwicira urupfu, decret d'arrêt de mort, mugifaransa donc urabona ko ni ibintu nawe yaratangiye kubona abizi cyane cyane aterwa ubwoba ubwoba bwinshi ntiyabuterwaga n'imbere yarawufite bihugu by'ibihangange kubera ko nibiba imbere burya nibo baba babikomanya niwo bafata umuntu bakamubwira ati wowe tuzagushyigikira kora ibi ukore coup d'etat turahita tuvuga ko twemeye iriya conseil militaire de transition iyobowe n'uriya bita umuhungu we noneho tugushyigikire birangire uriya watangiye kuvuga yuko adashaka ko ifaranga sefari gumaho uriya watangiye kuvuga ko igihugu kigomba kujera umutungo wacyo uko kibyumva peteroli kandi ndibutsa yuko n'umundi muperezida wamubanjirije uriya tombarwaye yazize yuko ibibazo bijyanye na peteroli atangiye kuvuga ati no ati abafaransa mwebwe ntimugomba kubigumana ahubwo turaza twigira tugomba kubiho dushatse tubona dufite inyungu nabo rero kuriya kuza kwa perezida Macron akaza muri biriya mihango yo guherekeza nyakubahwa perezida Idriss Deby biragaragara ko si uko yari akunze Deby si uko yari akunze Chad ahubwo yari atangiye kugira ubwo bakavuga ati ngomba gukurikiranira hafi ibiba kugira ngo dukomeze ubufaransa bukomeze bugire ingufu zihagije zo kugira ngo tudumine Chad na kariya karere ndibutsa yuko bafitemo na base militaire ikomeye kontorora kariya karere ikigo cya gisirikare gikomeye cyane kirimo amadege amashar kirimo n'ibindi byose byangombwa by'itumanaho bikomeye cyane bikontorora si Chad gusaba kontorora ahubwo bakontorora na kariya karere kose na Saheli yose byose bifite base hariya muri Chad urumva rero agomba kumenya yuko kwizera ko umuperezida uvuyeho umusimbuye agomba kugenda mu murongo wabo nje bituma nk'uko profesori yabivugaga bafitemo uruhare kuko nibo bihitiramo usimbura uvuyeho njyewe bakakeka ko Macron aricyo cyamuzanye yashaje gutanga amategeko gukurikirana ibintu uko bigenda kugira ngo bigende mu buryo bateguye bateganya bashaka bafitiye inyungu no kwizeza abo ngabo bagiyeho mu by'ukuri baba bashyizeho ko bari hamwe nabo nicyo nicyo cyamuzanye ikindi harimo n'ubwoba nanone akavuga ati none byahindagurika tugata umuhanganye muri kariya karere cyane cyane muri Chad wenda nk'abanyamerika bakaduca inyuma nabo urabona iriya peteroli iri kuboneka hariya muri base mu bibaya bya Chad na ruguru ahagana muri Saheli za kane ni ikibazo urabona ko amasosiyete y'abanyamerika za Exxon n'ibindi zose ziri kujyayo urumva rero ni intambara nayo iyo bita hagati y'ibihanganye n'ibihugu by'ibihanganye nayo afite ubwoba kandi ibihugu n'ubundi ni uko tudafite igihe ngo tuvugire amateka uko yagiye azamuka kuva nyuma y'intambara ya kabiri ndetse n'ibihugu byo bya Afurika yabona ubwigenge ni uko ibintu biri kugenda bihinduka si muri Chad honyine profesori yanabivuze ati abaperezida bagiye bapfa bazira iki kandi n'abandi bazapfa bazira iki ni ikintu kimwe ni ibihugu mu by'ukuri by'ibihangange bishaka kugira ngo bigume hariya bikontorore imitungo kandi bitange amabwiriza uko bishaka ndakeka ko kuza kwa Macron numva ari byo nakuvugaho murakoze
Professor Paul Kananura
ngira ngo generali arisobanuye neza cyane kuri gushyigikira inama nkuru ya gisirikari ku Bufaransa harimo inyungu ebyiri ariko mbere yo kuzigeraho reka tubanze turebe impamvu ya mbere ni uko hategeka igisirikari muri Chad nicyo gifite ijambo ntabwo rero bari bubashe gukurikiza itegeko nshinga rishyiraho perezida w'inteko ishinga amategeko cyane cyane ko ari n'umukirisitu urumva ntiyari bugire ijambo ku bantu bayobora ubutegetsi babandi bita inda y'ingoma icya kabiri ni uko hari ikibazo cy'iterabwoba hariya muri Saheli kandi Chad akaba ariyo yari ifite abasirikari bashobora guhangana nacyo urumva rero bagomba gukomeza ubwo butegetsi bwa gisirikari ari nayo mpamvu uriya mu general Mahamat Idriss Deby ariwe bahisemo kugira ngo abiyobore kuko uzi ko ariwe wayoboye bwa mbere umutwe w'abasirikari bageze ku 2200 ba Chad bagiye kurwanya iterabwoba muri Mali niwe wagiye aziyoboye ibyo bintu arabizi ni ukuvuga ko agomba gukomeza politike ya Chad muri ibyo bintu byo kurwanya iterabwoba hariya muri Saheli ibyo rero bikaba birimo izo nyungu ebyiri twavugaga harimo gukomeza inyungu z'Ubufaransa nk'igihugu hariya muri Afurika no muri ako karere babicishije muri Chad inyungu yindi rero irimo hano mu Bufaransa mu mwaka utaha hazaba amatora kandi urabona hi uko hano mu rwego rw'igihugu iki cyorezo cyatumye nk'ahandi hose ku isi abaperezida bata agaciro, haba mu byemezo bifatwa, haba iki batahabwa icyizere, batagifite icyizere n'abaturage. Urumva rero ku muntu nka perezida makuru uzajya mu matora ntiyakongeraho yuko no hanze haba ikindi kibazo, cyane cyane ko politiki yo hanze ishingiye ku kurwanya iterabwoba. Niyo mpamvu yagombaga gukora ibishoboka byose. Buriya kujya muri Chad nubwo avuga ngo yari inshuti y'Ubufaransa, sicyo cyari kimujyanye. Icyari kimujyanye byari ukugira ngo yerekane ko bashyigikiye buriya butegetsi bwa gisirikare bugiyeho. Ikindi avugane n'abandi bayobozi bahaje, wabonye ko bakoze inama uyu mujenerali nyine uyobora irya nama, aka kanama ka gisirikari n'abaperezida bo muri G5 Sahel bari abahuriyeho mu kurwanya iterabwoba muri Sahel n'umuryango w'Afrika n'umuryango w'Afrika wunze ubumwe, ngira ngo uriya muyobozi waho uri n'umucadiye nawe witwa Mahamat, bakoranye inama kugira ngo mbere yo kujya gushingura. Ubwo rero cyari kimujyanye ni ukugira ngo abumvishe uko ibintu bigomba kugenda n'uko bagomba kubyifatamo, baba abo perezida bo mu karere, baba n'abo ngabo bayoboye Afrika yunze ubumwe, kugira ngo bataza kwirirwa bajya muri bya bindi byo bari bamaze n'iminsi iyo hahinduka ubutegetsi nk'uko babikoze muri Mali no mu bindi bihugu, bakavuga ngo ntihaje haba civile. Wabonye koho ntakiri kuvugwa, ahubwo uru rupfu rwa Deby ngira ngo rugiye gupfiramo n'umuryango w'Afrika, cyane cyane kuvuga indangagaciro zarwo zizaba zigiye
gute. Urabishingira kuki
none ubu nibatabishyiraho muri Chad ngo nihaze abasivile hakurikijwe irya charite ya demokarasi, bazabivuga mu kihe gihugu kindi ubukurikiyeho? N'umuryango wunze ubumwe bwa Afrika, ubumwe bwa Afrika nawe uragenderamo rwose ku byerekeranye n'indangagaciro. Buriya muri Afrika harimo umukino uri kuhakorwa, ariko abayobozi ba Afrika bisinziririye cyangwa se bigize ba ntibindeba kugira ngo barebe ko bamaraho kata. Muri intambara y'ubutita yigeze muri Afrika ihinduka kazu yase. Ikibazo rero kiri muri kariya karere ni uko gafite ubukungu bwinshi, noneho ibi bihugu byose by'ibihangange birashaka gushyira ijanja muri kiriya kigobe cya Gineya. Amara mambure Uburusiya bwamaze kugera muri gushyira ibirindiro muri Centrafrika, bukaba buri kubaka icyambu cya gisirikari muri Sudani, kandi bakaba bifuza guhuza Centrafrika ndetse ubwo bizanye no muri Cameroon kugira binjire muri icyo kigobe neza, gushyiraho gari ya moshi. Ibyo ngibyo rero nibyo biri gutuma hari politike iyo ngiyo cyangwa iyo ntambara y'ubutita iri kujya muri Afrika cyane, kandi izagenda yigizayo bari abasaza basigaye. Kugira ngo nabirebe muri kariya karere, umuperezida wagiye gushingura Deby ni wa Centrafrika wenyine. Bariya bose cyane cyane bariya abasaza bose bakikije bari muri biriya bihugu bya Afrika yo hagati, nta n'umwe wagiyeyo. Umuntu akaba yakeka impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko batishimiye uburyo mugenzi wabo yishwemo, bakaba ari nk'uburyo bwo kwigaragambya kugira berekane ko batabishyigikiye. Indi mpamvu ya kabiri umuntu yakeka ni uko nabo batazi uzakurikiraho, hagati aho bakaba batarashakaga kujya kubona ibizababaho mu minsi iri imbere.
Ugifite mikoro wari uvuze uti ni uko nabo batazi ibizababaho mu minsi iri imbere, wigeze no kubikomozaho kare. Hari ikigaragara nk'impfu zitunguranye ku baperezida b'Abanyafurika, nubwo impamvu z'icyo bazira zigiye zitandukana ukurikije uko bigenda bitangazwa cyangwa se bivugwa, ariko Afurika irimo iratakaza abayobozi ku rugero rudasanzwe. Ibi bintu wabisobanura ute Professor Paul Kananura? Byaba ari uko kuboko kw'intambara y'ubutita kurimo cyangwa ni impfu zisanzwe uretse ko zihurirana n'icyo kibazo?
Ntawamenya, ariko ako kaboko k'intambara y'ubutita ntabwo kabuzemo, cyane cyane urebye abagiye bitaba Imana ku buryo butunguranye cyangwa se butazwi, n'ubwo yenda byaba ari indwara ariko bose ntibapfira rimwe ku buryo bukurikiranye. Nabyo bitera kuba umuntu yakibaza ati se ikibazo gihari ni ikihe, kandi bose bakaba bahurije ku kintu kimwe cyo kuba mu magambo yabo mu mikorere yabo babangamiraga inyungu z'ibihugu bya Rutura, kandi bageragezaga kumvikana n'ibindi bihugu kugira ngo babashe kugirana umubano mwiza n'isi yose kandi bashyigikira inyungu z'ibihugu byabo. Icyo kintu nicyo bahuriyeho. Ngira ngo General yabisobanuye neza mu kanya ati za video, ngira ngo mwese mwarazibonye za Marshal Deby avuga ati ibindi kuvuga yenda ndimo ndicukurira imva. Ngira ngo yarabizi kandi murebye mu yindi kuriteho yavuze ko wazagwa ku rugamba. Ngira ngo yararimo atanga umurage. Ikindi nuko yibazaga ibibazo twese twibaza, ariko we none hakabyibaza nk'umuntu ubizi kuko afite ubushobozi bwo kubimenya akurikije inzego z'umutekano n'inzego z'iperereza afite. Ati ninde utera akajagari muri Afurika, ninde ushyigikiye ibyo bintu by'iterabwoba? Abo bantu bafite intwaro kandi bafite intwaro bazikura. Abo bantu bafite ubushobozi rimwe na rimwe burenze igisirikare cy'igihugu kandi hari abantu bangahe? Abo bantu barwanijwe imyaka icumi n'ibihugu by'isi yose badatsindwa? Ntabwo icyo kintu bifite icyo bihatse. Ibyo bibazo yarabyibajije, amaze kubizibaza nibwo yanavugaga ati wenda nshobora kuba ndi kwicukurira imva. Icyo ngicyo kinerekana uwo mwuka uhari utari mwiza, ikintu kiri gututumba muri Afurika muri rusange no muri kariya karere ko mu kiyaga cya Chade kijyana mu kigobe cya Guinea. Ikindi umuntu yakongeraho gito ni uko perezida utanze igihe ejo bundi wasimbuwe ku buryo bwemewe bwa demokarasi mu matora wa Nigeri, ikintu cya mbere yakoze ni nk'aho yari yiruhukije. Muzarebe ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru hano mu Bufaransa, nshobora yenda kukiboherereza. Yagiye kuri icyo kibazo cy'umutekano yerekana ko nawe atacyumva. Niba ataracyumvaga ari perezida, si ukuvuga atacyumvaga, yavuze ibyo atashoboraga kuvuga ari perezida. Ubu ngubu yaravuze kuko iyo ntuzi uwo mwambaro wari umuri umuremereye asa n'uwiruhukije akaba ashaka kuvuga. Nubwo yavuze bitari byinshi cyane ariko yagerageje kwerekana uko icyo kibazo giteye. Icyo kibazo rero uko gikururwa kijya muri Afurika, muri iyi minsi Afurika yose nitutitonda nitutanakora akazi tugomba gukora izaba imeze nka Somalia.
General Habyarimana, Professor Kananura ati Afurika nitareba neza umuryango wa Afurika yunze ubumwe urarangira buheriheri. Ati Afurika nititonda iraza kumera nka Somalia mu minsi iri imbere. Hakorwa iki kugira ngo uwo muryango we kuzima, kugira ngo Afurika idahura nako kaga?
Urakoze, ndumva ari ikibazo gikomeye. Amahirwe nuko ndi hamwe na profeseri wenda ubwo ari buze kuri iyo bwabaga abaprofeseri biburira. Nagira ngo maze utuntu dukeya ku byo mugenzi wanjye yavuze kandi nawe wavuze. Cyane cyane ndashaka kuvuga ku kiriya kibazo cy'impfu zidasobanutse z'abaperezida. Iki kibazo cy'impfu zidasobanutse cy'abaperezida ni intwari ikomeye, intwari ikomeye ikoreshwa na biriya bihugu by'ibihangange. Ndetse tukongeraho n'iriya miryango ikomeza bita za multinationale. Kuva intambara ya kabiri yarangira, intambara ya kabiri y'isi yose yarangiye mu by'ukuri hatsinze ibihugu bitanu. Ngira ngo harimo Amerika, harimo Rusiya, harimo Ubushinwa, harimo Ubwongereza n'ibindi bihugu satelite byari byo biri hamwe n'Abanyamerika nka Canada, Australia n'ibindi. Batsinze iyo ntambara rero bamaze kubona yuko ibihugu by'i Buraya ntacyo bishoboye, ariko kandi basanga yuko ari byo bifite bikontorora umutungo w'isi. Uziko ubundi bihugu bya Afurika ntacyo byari bibwiye Abanyamerika mbere yaho gato. N'igihe bagabagabana Afurika mu 1885, Abanyamerika barabirebaga ariko bari gukora iby'iwabo bagira mu bihugu byabo bikomere, n'Abarusiya bari mu byabo ku bikomere bari gushyiraho iriya sisitemu ya gikomunisti, n'Abashinwa byari ukuba bari mu ntambara zabo zite. Ariko uko ibihe byagendaga birangira batangiye kubona ko muri Afurika harimo ubukungu. Abanyamerika babonye ko ariho bavanye iraniyumu ikambo vishi Kolombwe bakoresheje hariya muri Katanga, babonye yuko hariyo za kwifura, hari miki, hariyo za fura y'Equatoriale n'imbaho, hariyo amazi n'imigezi n'ibiki byose. Baravuga ati abo bantu batsinzwe. Ubwo ndavuga muri kariya gace, ariko n'ahandi hose byari bihari, za kakao, za makahwa, ibintu byose bakabona ko muri Afurika ariho biva mu byo. Bati bariya batsinzwe bakontorora Afurika. Urabona abari batsinzwe bari Abafaransa, bari bafite igice kinini cy'Afurika iyo mu majyaruguru, Afrika y'Uburengerazuba bakaza bakajya no muri Afrika yo hagati bafite ibihugu byose bakontrola bafatanyije n'Ababiligi bene wabo bakontrola na Congo yose na Rwanda burundu noneho abaportugais n'abaespanyoli bakontrola bira za Mozambique n'izindi zose nazo zifite petrole n'ibindi byose by'ubukungu abahorandi nabo nuko noneho baravuga bati aba bantu tugomba kubaka ibi natwe tugomba kugera ku bibiri bukungu babivuze ntibabivuze gutyo ariko baravuze ati cyambere duhimbe ntuza plan plan ya mbere ni ugushyiraho conseil de tutelle ikakserera ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika n'ibindi nubwo turi kuvuga Afurika ariko ibiho muri Afurika birabona n'ahandi hariya mu Moyen Orient n'ahandi hose no muri Amerika Latine hose noneho rero abagabo bati mureke tuvuge ko ibihugu bigomba kwigenga vuba vuba mu myaka mike itarenze 20 cyangwa 15 nibyo bakoze ubwigenge buratangira muri za 60 hari nibyo nubwatangiye mbere ho gato ariko ibyabaye byinshi nibyo muri 60 icyo gihe bihugu byarigenze pe byose bikurikirana buri kanya buri kanya ariko abanyamerika n'abarusiya babishyigikira muri Loni n'abashinwa ntabwo ari uko bari bakunze Afurika bashaka ko bariya bayivamo noneho nabo bakinjirayo abanyaburaya nabo rero baravuga ati nubwo habaye ubwigenge ariko ntituzaviramo batangira kuvuga bati turahindura ubuyo w'ubukoloniza ntibikiri nka mbere uko twabikoze muri conference ya Berlin ahubwo noneho turaza dushyiraho abategetsi twishakiye kandi dukontrole n'ubukungu ku buryo twishakiye cyane cyane ifaranga n'ibindi byose nibyo bakoze rero abaperezida bose tugarutse kuri zo batangiye bavuga bati twe turashaka ko igihugu byigenga tukagira uburenganzira tugafatanya n'ibindi bihugu ariko natwe twigenga uhereye kuri ba Patrice Lumumba bahise bishwa vuba vuba nuri yo muri Chad wa Berton Barbaye yarapfuye na nyuma yaho urabona ba Sankara urabona nuko Kadafi twavugaga nibyo bagiye bazira n'abandi biriya byo muri Afurika y'ibiyaga bigari abo perezida bagiye bapfa bose byari planifiye n'abo bantu harimo ba perezida Habyarimana mbere yaho gato perezida Ndadaye perezida Ntaryamira wapfanye n'u Rwanda uriya perezida Rolande Desire Kabila nawe wageze hariya akavuga ati noneho ngiye tugiye kwigenga dukore RDC nayo ikomere bose abo barabije birakomeza rero nibyo biri kuba n'ubu ngubu uri kubona bagenda bapfa ku buryo budasobanutse urabona uriya wo muri Burundi yaragiye ku buryo budasobanutse noneho hari ateye n'iriya ndwara bakabatubwo niyo ya coronavirus uwo muri Tanzania nawe wari utangiye amajyambere akomeye urabona ko yapfuye ku buryo budasobanutse bariya wo muri Cote d'Ivoire uriya Bagbo nawe wavugaga ibintu nk'ibyo urabona ko yakize hamana ibintu nk'ibyo rero byo kugira ngo Afurika itategekwa n'abayobozi bakunze Afurika kandi bashaka ko Afurika itera imbere cyo kintu bagishaka niyo tuma rero batera akaduruvayo kugira ngo abanyafurika batasobanukirwe bose bahora bari aho gusa bavuga ati hari abateroriste bari aho bati mujyane y'abasirikare n'aba bari aha ariko ntabwo batabona igihe gihagije cyo gutekereza bati East Africa izagenza ite ubwo ndi kugana ku byo wabwira guti inyo Afurika urwunge rwa Afurika Afurika yunze ubumwe izagenda gute kugira ngo idahungabana Afurika kugira ngo idahungabana bizatera nta gitangaza kizabaho kigomba kubaho n'abanyafurika ubwabo bagomba gutuma idahungabana bakayishyigikira ni byiza ko hari abaperezida bamwe na bamwe batangiye kuza babibona babivuga ndakeka ko biziyongera kandi na ruriya rupfu rwa Idriss Deby ntirupfa ubusa abanyafurika bakavuga bati nk'abo muri Afurika abandi batangiye kwibaza n'abariya bataje mu kumuherekeza bakavuga bati ariko tugomba kwiga icya mbere ikibazo independence y'ubukungu ikibazo cya independence mu kurinda umutekano wacu ni ukuvuga ifaranga bakarikora ryabo byaba batashoboye gukora iryo bahuriyeho nibura buri gihugu kikarigira buri buhanganye ubufaransa bufite na za Bank Mondiale na kipe akagera ku mafaranga ya Afurika bukavaho ibyo nibyo Kadafi yazize yashaka kugira ngo biveho ariko abanyafurika b'abaperezida aho kugira ngo babyumve bakavuga ngo yago dikitateri yagiye uruma ko haracyari ikibazo yo gusobanura ya conscientisation y'abaperezida y'abayobozi b'abanyafurika yewe na conscientisation y'abaintellectuel b'abanyafurika bakumva ibyo bibazo uko biteye kandi bakavuga bati nitutabihagurukira dore tuzarimbuka dushireho kuko bari abantu b'abanyaburayi n'abanyamerika bapfuye mu Burayi baragenda mu kinyejana cya 17 basanze muri Amerika hatuye abantu za miliyoni barabamaze bashiraho ntabwo rero byo bibateye ikibazo na gusa no muri Australia nuko byageze no muri Afrika esclavage urabona uko yageze rero abanyafrika igihe kirageze ko barebera kuri ziriya bakavuga bati mureke dushyigikire umuryango wuzi umwe wa Afrika nibwo bwonyine bizatuma tugira icyo tugeraho dushyireho ifaranga rya Afrika turebe Afurika uko twakora tugakora imihanda iduhuza kugira ngo abantu bave mu bwigunge bahahirane n'ibindi bikorwa nk'ibyo bakabikora nibatabikora tuzasubira inyuma h'imyaka irenze 100 kuko ni ngombwa nidufare bafite n'abayintelektuweli twese turimo n'abaperezida b'ibihugu bakavanaho biriya bintu nk'uko Profesor Abiso yahoze abisobanura by'imiryane hagati ngo y'imiryango abepfu n'abajyaruguru abakristu n'abayisilamu n'ibiki byose nibyo baturunda babarundamo abanyafurika kugira ngo batigihe rero abanyafurika bagomba guhaguruka bakumva neza ko ni ikibazo cyo gupfa no gukira bagomba kuko ubukungu bafite abandi baraburira bakabona batazabuharira abanyafurika kureka abanyafurika ntibahaguruka bakaburwanya noneho rero kuvuga biriya byo kuba nko muri Somalia byo birumvikana nibyo bakora si muri Somalia gusa urabona byarabaye muri Somalia biri kuba muri kariya karere urabona Ethiopia bari intambara z'urudaca bateregida pure baramaje bayicemo kabiri Eritrea iragenda none ubu niyo hari hasigaye ndoro ko bari kubigenza Sudani bayiciye bibice ku mpamvu zidasobanutse Sudani y'epfo n'iy'amajyaruguru ku nyungu zabo urabona Repubulika iharanira demokarasi ya Congo nayo balkanization buri munsi ubu urabona ziyegeye na za Tanzania buriya biriya bibazo biri kubera muri Mozambique mu majyaruguru ya Mozambique birototera na Tanzania nibi by'impfu zaho za perezida wabo zitunguranye niyo urabona ko abanyafurika nibadahaguruka cyane cyane abayobozi ngo bumve ibi bibazo nk'uko na Profesor yahoze abisobanura noneho bavuge bati tugomba kurinda umutekano wacu akabarize tuwugenga kandi tukagenga n'ifaranga ry'ibihugu byacu tugakora n'ibikorwa bituma Afurika igenderana kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu ugende hano mu Busisi ava hano akajya muri vacances muri Siberia agafata train akazigenda ikamunyuza hose akanyura i Moscow akagenda agakomeza mu minsi nk'itatu akaba ageze n'indege nu ariko twebwe twajya kuva nk'ahantu mu gihugu cya Afurika kugira ngo wende ugere mu kindi ukagomba kunyura i Paris cyangwa ahandi iby'imihanda byo ntaho bivuga ko nta ihari ari imihanda isanzwe ari za gari ya moshi iyo ituma na kiriya kibazo cya gari ya moshi bahoze bavuga cya Chad kikamanuka kikanyura muri Cameroon bikagera kuri iriya muri ziriya golf kibateye ikibazo ni ibintu nk'ibyo rero abanyafurika bagomba gukora bakivana mu bwigunge bagahahirana bakagira ifaranga ryabo kandi bakabashobora kurinda umutekano wawo aribo bawurinze bwo bwite naho ubundi bazahora muri biriya bya kudeta kandi ibihugu babishwanyaguze neza neza
turagenda tugana ku musozo abantu batangiye imyigaragambyo ingabo zirimo zirarasa ibintu birimo birerekeza he twitegura iki mu minsi iri imbere muri Chad Professor Kananura
ngira ngo ahazaza ha Chad ntago hari kuboneka neza abaturage bari mu myigaragambyo kandi koko bararambiwe kuyoborwa imyaka 30 n'agatsiko kiharira ibyiza byose by'igihugu abaturage bari mu myigaragambyo kuko bavuga bati ntabwo twakomeza kuyoborwa n'umuryango n'ubwoko bumwe kandi budutsikamira bugafata hafi 90% y'ibyiza by'igihugu bakabyiharira kandi bo ari 2%. Ibyo bintu barabirambiwe noneho bakavuga bati dukize igisebe none tuzanye tuzanye umufunzo basi tuzanye umufunzo noneho ari twagize imyaka 30 ya se none tugiye kuzongera kugira kuko basa n'abagiriyeho isengera ngo ajyaho nawe yari afite imyaka agira 38 none tugiye kongera kuzafata indi myaka 30 y'umuhungu we arera mu buryo bwemewe n'amategeko kuko ibyo nabyo byarimo biteza ikibazo mu muryango ariko ubwo hari icyo kibazo cya mbere n'abaturage barambiye ubutegetsi bubi bashaka kubaho neza kandi bakabibiharanira bakanabirwanira kandi ibyo birumvika ikibazo cya kabiri nuko noneho buriya no mu muryango hari hagati y'uriya bari abahungu be uwo Mahamat Nurya Zakaria baciyemo ibice nabo igisirikare ngira ngo niba mwaritegereje neza amagambo yo gushingura nyakwigendera Marshal Itino mwabonye ko Zakaria arangiza ijambo kuko biri kuri YouTube n'ahandi arangiza ijambo yavuze ko ashyigikiye kariya kanama ka gisirikari k'inzibacyuho murumva ko mukurikije amagambo y'uko umuntu witabye Imana y'umubyeyi wawe urumva ko iryo atari ijambo ngira ngo nibyo bari bamubwiye ko agomba kuvuga byanze ikindi cyo mwitegereza nuko undi muhungu nawe w'umujenerali Abdelkarim wavugiraga umuryango wose ari we wavuze ya tariki kose yapfuye ku cyumweru ko yapfuye ku wa mbere kuri 18 ku wa mbere icyo ashaka kuvuga nuko inama yatangiye kuri 18 ku cyumweru ariko yenda muri icyo gihe cyo kumurasa bikaba byari byatangiye ku wa mbere ku masaha ariko akavuga ko yapfuye kuri 18 urumva harya yabwiye abaturage ba Chadenisi yose ni mu byumva muri diskuru ye kibivugwa atari byo ibyo rero ni ikindi kibazo cya kabiri kiri guterwa n'urupfu rwa Perezida Idriss Déby donc ikibazo cya mbere n'abaturage barambiwe kandi badabishaka ako gatsiko kihari ibiza by'igihugu kandi bose bagisangiye icyo cya kabiri ni muri ako gatsiko nako kavuga kati ari kuriya nubwo ari muri umuna wacu ntabwo ari uwe n'uwarera ku buryo bwemewe n'amategeko ari nayo mpamvu burya afite ka kazi na kakabyiniriro bita kaka kuko yarerwaga kwa kaka yarerwaga kwa nyirakuru niyo mpamvu bamwita Mahamati Kaka aho kumwita Idriss Déby bakavuga Mahamati Kaka utwo tubazo natwo turahari ibyo byose rero bikaba biri kwerekana yuko aho tujejo muri Chade hatari heza aho Chade yerekeza ibyo byose abantu nibagerageza kumvikana bizashoboka ariko nibatumvikana aho Chade iri kujya si heza uretse ko ngira ngo abenyegeza batangiye guhitamo icyerekezo ishobora kuzajyamo ibyo ngibyo byazatuma bashobora kugira agahenge muri iyi minsi ariko tubiteze amaso ngira ngo abaturage bose baba bari hanze baba bari mu gihugu bose baravuga bati turarambiwe kandi koko ubutegetsi bubi bwose bugomba kuvaho kuri
hari icyo General Habyarimana yaravuze kubijyanye n'icyo Afrika ishobora gukora Afrika ikora iki kugira ngo yigobotore bino bibazo
kugira ngo General Habyarimana yabisobanuye neza ko kwirindira umutekano ari ikintu gikomeye kireba ibihugu kireba Afrika yose kuko ngo akemuhana kazi imvura ihise nk'uko umugabo ntawe umurindira urugo sinumva ukuntu igihugu kitakirindira umutekano cyangwa ubwo ntikiba kikiri igihugu iyo kirindiwe n'abandi umutekano umuryango wa Afurika yunze ubumwe ntabwo uzazima kubera kiriya kibazo ariko wiyambuye indangagaciro zatumaga ugira ijambo mu bihugu indangagaciro zo kubahiriza inzego zatowe n'abaturage n'amategeko ari muri icyo gihugu ibyo ngibyo rero bishobora kujyana na Chade bikazimira noneho bigatuma cya gitsure yari ifite mu bihugu cyane cyane aho bashaka guhindura inzego kubera impamvu nyinshi icyo gitsure gitakara ni ukuvuga ko bizaba bibaye ngira ngo uhetse katari n'umuryango w'ubucuruzi sinzi icyo bazaba bamara cyane cyane ko babeshwaho n'imfashanyo zivuye i Burayi burya abakozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni nk'aho bahembwa n'umuryango w'u Burayi na biriya bihugu nka Amerika gato gato kuko nuko bimeze urumva rero umuntu utifitiye icyizere utifitiye ubushobozi ntashobora no guharanira inyungu niba rero udashobora guharanira inyungu aho aje ntabwo habutika ubwo ni ukuvuga ko niba ari umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukaba utashobora kuba waharanira inyungu kuko ntushobora kujya guharanira inyungu n'ubutunzi ntabwo rero bishoboka yuko uzagira icyo umarira Afurika ahubwo hagomba kwiga ubundi buryo cyane cyane bwo gushyiraho nka Leta Zunze Ubumwe za Afurika kugira ngo abantu bose bashyire hamwe byaba ibyo by'umutekano byaba iby'ubukungu byaba ibyo byo gukora ibikorwa remezo izo za gari ya moshi n'imihanda ihuza ibihugu bya Afurika kugira ngo bahahirane byaba ngombwa kwishyira hamwe mu rwego rwa politike n'igisirikare kugira ngo abantu bose birindire umutekano naho ubu bazajya bagenda nyine mu perezida umwe nk'uko nguko ntagenda nk'uko bamukocore ntajya hari undi bamukocore ariko bose nibahinduka ba guverineri hakabaho umwe wa Afurika nta n'umwe uzagenda ngo ajye
yihandagaza ngo aze kumukocora birangirira aho ngaho ntako bishoboka. Afurika igomba kugenda yegera kuba igihugu kimwe, hanyuma biriya bihugu bindi birimo hagati bikaba intara nyine ziyoborwa na ba guverineri nk'uko muri Etats Unis bimeze. Etats Unis ikomeye, ifite ubuhangange n'ubudahangarwa kuko ari ibihugu 51 byishyize hamwe bikaba biyoborwa ku buryo busobanutse. Afurika nayo ni ibihugu 52 nibishyira hamwe basagira ingufu, kandi ngo abishyize hamwe nta kibananira.
General Habyarimana, ndabona ushaka kugira icyo bivugaho.
Ibihugu bya Afurika ngiye umubare ndakantu gato ngiye nagaparu gato nigaga mu Bubiligi nigaga no munyekongo muri Cordogera. Aza kuza delegation y'abanyekongo irigizwe n'abaministre 20 n'abasekretari general n'abandi bantu bose bari nka 50 baza mu Bubiligi bahamara ibyumweru mu mahoteli akomeye. Imwe umuntu umwe ngira ngo yishyuraga nk'amadolari 500. Iminsi irangiye uwo mukoroneri twibemaza babikoko arambwira ati tuje gusezera kuri bene wacu bagiye gutaha delegasiyo ikomeye cyane cyane tujye abanyekongo. Ubwo tujeyo wari we delegasiyo nibwo tubwiye ati ubu ngubu twaraje, ati twabonye ifashanyo ya 20 miliyoni y'amadolari. Bishimiye cyane bari kunywa champagne, izo champagne nazo zihenda cyane. Nyuma hari uwaje aratubwira ati dore depense tudepanshije hano mahoteli uko zingana. Zari zirenze 20 million babonye mu mfashanyo. Ibyo bakoze mu rwabo za Fredo Mission n'ibiki byose. Abantu 50 abenshi ari ba ministre, amafaranga barayariye barayamaze, n'uwo mwenda babahaye kandi bazohereza abantu bo kuza kuyariya nabyo kandi azishyurwe. Ibyo rero ni baratubwira ati nyamara bafite forêt équatoriale bagiye bakirwa batema ibiti gusa byari buyo. Mu minsi 5 babonye imbaho ziguze 100 million. Ariko ntabwo bumva ko icyo bagiye gukora hariya mu Bubiri. Iyo illustration nyitanze kubera ko ziriya mfashanyo bavuga ngo baha ngo abayobozi ba Union Africaine babahemba bagira gute, ni utuvungukire bavana ku mafaranga ava muri Afurika. Ibyo ngibyo aba bayobozi babyumvise nk'uko Kadafi yabyigishaga. Abanyamerika, Abafaransa, abaki bose baza babirukira kandi bagakora eshanje umwe yubahundi. Ariko ibyo nyine biragomba decision ikomeye ntifatwe n'umuntu umwe wiherereye, igafatwa n'abantu bose. Niyo tuma nk'ibiba byigaragambye kuba muri Chad aho wagomba kuba imyigaragambyo iba muri Afurika, bakavuga bati turashyiraho abayobozi aba nabo paske no mu Burayi hano turi kugira ngo abantu babeho, ibihugu bibeho. Bagize intambara y'imyaka 100, imyaka 30, ariko abantu b'abahanga baza guhaguruka baravuga bati bakora contrat social arizo zagiye za condition ziriho. Nicyo gituma bagize amahoro kuva icyo gihe kugeza ubu.
Nakongera akantu gato.
Komeza Professor.
Tujya mu isomo rya mbere kuri politiki y'umutekano. Umujenerali wari twigishaga ijambo rya mbere yavuze rikomeye, yagize ati igihugu gishaka gutunga kigatunganirwa kigomba kwita ku busumbane bw'abaturage bacyo ndetse n'ubw'ibihugu baturanye. Buriya Gaddafi yishwe Idrissi Deby areba. Muri Sudani perezida bamugaragura mu muhanda bari muri prison areba. Muri Mali ejo bundi baramwirukana mu muhanda mwarabibonye areba. Noneho waza gushaka manda ya gatandatu ari nayo asa n'iyazize. Ikibazo rero dufite muri Afurika nuko tutagira ibyo twigiraho. Ntitubone ko ako kaduruvayo kari mu kindi gihugu kagira ngo kazagarukira ku mupaka, akaduruvayo karambuka kuko abagatera nibarusahurira mu nduru. Uyu munsi iyo bagukunze ejo barakwirenza. Kandi hari umuntu wigeze abivuga, buriya bigira ibice bitatu ibyo bibazo byo kwirenza umuntu. Icya mbere mu Gifaransa bakita reshe, iyo bagukunze barakwamamaza bakakugira igitangazo. Icya kabiri bakita rashe, iyo babona utangiye kubangamira inyungu bagenda bakwigizayo, batangira buhoro buhoro batangira guhindanya ya sura bari baguhaye yenda utanakwiriye. Etape ya gatatu niyo ngiyo rero reshe, abantu rero ntibabone ko bageze aho ngaho ko igihe cyo kugenda kigeze. Hari n'igihe bakikubwira nk'uko babibwiye mu butu bati genda, hata abaturage barankunze atazi ko aribo bari babamukundishije kugera ubwo yagiye yiruka bamurasa munsi y'amaguru igihe yari mu ndege ava i Kinshasa ajya hari iwabo i Baduritse.
Professor Paul Kananura, umwarimu muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa, ukaba impuguke mu by'umutekano na politiki y'ububanyi n'amahanga ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uha ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Reka nanone nongere nshimire General BM Emmanuel Habyarimana mu Busuwisi, akaba impuguke mu bya gisirikare n'umutekano. General Habyarimana, wakoze cyane kuri uyu mwanya wahaye Ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane rwose.
Nshimiye namwe mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika. Mbibutsa ko kiguma ku rubuga rwacu w'eshatu radio yacu voa.com. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.